sami kato lindile ulindile ngizofika ngishaye pelele pelele ngizoshiya nawo jabule jabule omalume basancinini basancinini.